exclusive from afrofi.com.
Exclusive from Firehouse.
Zaga for president.
Peterson on the beat. Damfununa beat.
Peterson for president.
Chino chaka di mirira nane uwoze vote for me.
Zaga for president.
Chika kanga diri kinga nane you better vote for me.
Peterson for president.
Makada wanga bamenya so you better vote for me.
Zaga for president.
Wacha ikafuta ni Congo la Europe so uwoze vote for me.
Peterson for president.
Kaine na for binga kapati. Nili naka political party. Easy when you vote. Osatayanta we vote and bikini party. Everybody shout Betanta.
Betanta.
Die zimbo yanga yo. Noti pa hipu ni Betanta. Bikini party ni pakwendo. So pa kuvota ni pakwendo.
Ni pakwendo.
Wakapokora wonse ni pakwendo.
Ni pakwendo.
Ma police camp. Yonze ni zafaka mu Shoprite. Umabaraki monze ni zafaka ma Shantemba. Instead ya kuliza mfuti brigadia muza yamba je kuliza rumba. Uzedara ni zazuja goma kadazi. Navati ya chalo waza pokelela ni wachipani. MD wazesko nizafaka kokaze ni kamwendo. Chino chaka dimirira nane uwoze vote for me.
Zaga for president.
Chika kanga nirikinga nane you better vote for me.
Peterson for president.
Makada wanga bamenyazo you better vote for me.
Zaga for president.
Wacha ikafuta ni Congo la Europe so uwoze vote for me.
Peterson for president.
CPU na wauza ni zambo vala. Elunga tisintawi ya makampeni famasi ni pasa fertilizer. Ine
Public Order Act
I'm put in place to shut up opposition.
Sela tuwombeko.
Mi gonna mess up the kwacha.
Mess up the kwacha.
Chipen di kopa.
Chipen di kopa.
So I keep up the dollar.
I keep up the dollar ready.
Iriche, maninga kakambari, yese ni mumenye za magada. Ine, nizatuliza konga na ndio. Ine, nizazimia na malaiti. Bikini pati wane,
nizatuliza musonko wa mamotoka.
Ine, nizatuliza na fiwelo. Nizapo kakapokula mapowers. Niza pasa makadas. Niza chosa mova kanzo mu market. Na intercity niza pasa makadas.
Chino chaka dimirira nane uwoze vote for me.
Zaga for president.
Chika kanga nirikinga nane you better vote for me.
Peterson for president.
Makada wanga bamenyazo you better vote for me.
Zaga for president.
Wacha ikafuta ni Congo la Europe so uwoze vote for me.
Peterson for president.
Nili nandalama niza kula mavotas. Mirandu niza chingano zima wanzanga wakala kwa.
Ine.
Welcome to my political party. It's not a kitchini party. I call it a bikini party. Ndabatili political. Na ine na fobinga kapati. Nili naka political party. Easy when you vote. Osatayanta we vote and bikini party. Everybody shout Betanta.
Betanta.
Die zimbo yanga yo.
Exclusive. Noti pa hipu ni Betanta.
Bikini party ni pakwendo. So pa kuvota ni pakwendo.
Betanta.
Fellow countrymen, ni nani winge kana ukufuatika Betanta.